amakuruti ya here mu Rwanda. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB kuri uyu wa kane rwahamagaje Madame Adeline Rwigara mu mwaka wa 2018 yari yararekuwe n'urukiko rukuru rwo muri icyo gihugu rumaze kumuhanagura ko ibyaha yakurikiranywaho. Ijwi rya Amerika ikimara kubona kopi y'urwandiko rumuhamagaza yaciye imubaza nimba koko yaronse iryo kete rimuhamagaza. Yavuganye na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma.
Yego, ndarufite rwose.
Hari icyo utekereza cyaba ari imvano y'uko kugutumiza gushyashya?
Nta mpamvu utekereza na ntoya, kuko turi mu bihe byo kwibuka bacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Kindi kandi jyewe muri iyi minsi ndi mu bihe byo kwibuka umutware wanjye, ndetse iyo gahunda yabaye muri weekend ishize yo kuri 2027. Kandi nanone bihurirana n'uko twinjiraga mu cyunamo cy'abacu. Nta kindi z'icyaba gihari cyo muri iyi minsi.
Muri icyo gikorwa hari amagambo yavugiwemo, harimo kugaragara ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ari wewe yavuze. Byaba ari byo koko cyangwa barayagutwerera?
Aba yari amagambo nayanjye rwose, niko nayavuze, kuko niko biri. Ibyo navuze niko biri, ni ijwi ryanjye mwumvise rero.
Hari aho wavuze uti Uwiteka Nyiringabo arakurambiwe, arakuranduye, arakwandagaje, arakurimbuye. Urangije uti ubwo ndabwira gatsiko. Ntabwo ufite ubwoba ko hari abavuga bati wabwiraga inzego z'ubutegetsi ukaba wabikurikiranwaho?
Ntabwo bimpangayikishije, ubwo bwari ubuhanuzi.
Uti urwandiko rugutumizura rufite, ubu rero uri muri tegura kwitaba ubugenzacyaha.
Ntabwo nzitaba mu cyunamo, nta burenganzira bafite bwo kuntumira umunsi natangiye kunamira abanjye bazize Jenoside yakorewe Abatutsi, kandi n'ubu ngubu ngikorerwa.
Utitabye rero birashoboka ko bakoresha ingufu z'ubutegetsi kugira ngo witabe. Biramutse ari uko bigenze, wenda wagerayo ntugira amahirwe yo guhita ugaruka, cyangwa se wenda bakaba bagutindana, n'iki wavuga?
Ntabwo nzava ku ijambo navuze, kuko ntabwo ryari uburimanganyi, kandi sinzareka gukurikirana abanjye barenganye. Nibarambika ubugame hasi, kuko mu ijuru hari Imana itabara kandi ireba itarebera.